ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaruka buraga umwiharikwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi ngizweho na Venuste nshimiye imana mwaka w'igihumbi 1994 umubyeyi yatandukanye n'umwana we w'umukobwa wari ufite imyaka itatu batandukaniye Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gitwaga Zaire mu kwezi kwa karindwi uwo mwana yitwa Uwase Odile umubyeyi we Esperance Mukakinani aramushaka atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kimisagara
narindi monshakisha umwana nabuze muri 1994 muburira hariya mu gihugu cya Congo cyari umwana mutoya ufite imyaka itatu
uwo mwana yitwa nde
yitwa Uwase Odile
kukivuga ngo yitwaga nkubaze uko yitwa
yitwa Uwase Odile nuko ntakimufite murambabarisha
ntabwo kimufite ariko turimo turashaka irengero rye turagira ngo twunze ko ya ya twumva mu gihe tumuganira mu gihe tumuvuga niwaba mufite akamenya aho ari mbwira mujya gutandukana mwatandukana rwa mwatandukaniye muri Congo yihe Congo mwari mu kahe gace byagenze gute
mu kwezi kwa karindwi twari hariya Igoma haruguru y'ikibuga cy'indege Kigoma hanyuma haje kuba akantu kameze nk'imyigaragambyo hari akantu ka brigade y'abasirikare basa nk'abarase hejuru ariko njye nari musigiye abantu twari kumwe hanyuma barasa ngo hejuru barashe abandi barirukanka birukanse bibagirwa ko umwana bari kumwe nahise ngaruka ku kanya nari ngiye gushaka ibyo kubatunga abana hanyuma nsanga barimo barashakisha nabo umwana bamaze kumubura nyine birukanse barimo bakijarajara aho hafi rero nko mu minota 30 bye bibaye nko mu minota 30 hanyuma ubwo nakomeje nirukanka aho ngaho hose ngenda mbaririza hari imodoka yari irimo ivomesha amazi yazaniye impunzi amazi nkaca mbaririza barambwa batari kwa umwana ruraho hafi arimo arira yaburanye n'ababyeyi ariko hari imodoka zarimo zitambuka hano za Croix Rouge zarimo zifata abana batandukanye n'ababyeyi birashoboka ko yaba yamufashe kuko twakabonaga kajarajara hano hafi ubwo nakomeje kugenda uwo muhanda wose nsa nkubaza mpamagara niko byagendaga icyo gihe ariko mbura umwana
kuba ari bakubwiye yuko ari imodoka ya Croix Rouge yamutwaye wigeze ujya ku biro bya Croix Rouge cyangwa se aho bari bafite amasantere yakira abana wigeze ujya kuri ibyo bigo kubaza
muri ako kanya ntabwo nagiyeyo kuko urumva nibwo twe tukigera hariya dufite igihunga tutanabisobanukiwe ariko nyuma mbere yuko munguka kuko n'ubundi ndahungutse mu kwezi kwa cyenda kuriya mwaka w'1994 nagiye aho bita ikatare muri za ruferina zari zihari muri ruferina yari harimwe cyari ikintu cy'igishitingi bageze bashyiramo abana batoya babuze ngerageza gushakiramo guhamagara warahamagara gutwana twose twari tunzinya twose tukitabira rimwe ariko sinabasha kubona umwana wanjye naho nabashije kugera kuko mu kwezi kwa cyenda nahise ngaruka mu Rwanda hanyuma ngeze mu Rwanda ahantu nabashije kugera nshakishiriza ni muri CFL yari irimo ikorera hano mu Kiyovu niho nabashije gutanga imyirondoro ariko nta gisubizo nabonye
hari n'ikindi kigo cyakiraga abana b'imfubyi cyari ku Gisenyi byari byinshi mu Rwanda muri icyo gihe hari n'ikindi cyari Cyangugu hari n'ikindi cyari Butare aho hose ntabwo wigeze uhagera warebeye gusa muri CSR Kigali
nabashije kurebera muri CSR gusa i Kigali nta handi nabashije kugera
abo bantu wambwiye wari usigiye Odile ujya kushaka ibyo gufungura bakubwiye ko bamubuze kubera ko bose bagize igihunga bakirukanka bakamubura bakubwiye ko byagenze gute kugira ngo batandukane nawe
Mura kukanya aho tuwe duka ambiti hara aho nanji sinari nje kure ya aho ni hafa uhari mungo za watura je nukufuga ngo baba inhaviru kansi bava hongu kwa kwambuku muhandu jamu hakulia hanyuma nisakulua masasi wa ibarashe mchirele rushize cyangwa wenda nibitoye barasaga sinzi bahita bagarukaho kuko nakubitanye nabo bagarutse aho twasaga nk'aho dukambitse dutegereje gatoya barambwira bati yo turi rukanse twibagirwe ko dira twari turi kumwe turi rukanse ko ni igikapu cyanjye kimwe ndabari bakijyanye atari ko tubuze umwana uko bigenze kuko muri iyo minota yari mike byari ku manywa y'ihangu byari amasaha ya saa tatu n'igice saa yine nta nubwo yari kuba arenze aho hafi cyangwa se n'umujyanye aharenze kuko njye ubwo nahise mfata inzira yose nsa aho ngenda mpamagara bwari bwo buryo bwo gushakishamo iyo umuntu yabaga yaburanye n'uwe bwari uburyo bwo kugenda uhamagara ati nta muntu ufite umwana twa gutya ko nabuze umwana gutyo haba hari umufite akavuga ati hari umwana afite hano ngwino urebe ko ari uwawe muri ako kanya naciyeho ni nako abo banyamugezi barimo bavoma amazi iyo modoka yari yazanye amazi bambwiye ati hari abana Croix Rouge modoka ya irimo kugenda itoragura kandi akana kariraga kabuze ababyeyi kahoze hano kagenda hano ati kireka niba iyo modoka yagatoraguye n'ayo makuru nabashe kumenya muri ako kanya
ibyo aribyo byose niba atanatoraguwe niyo modoka ya Croix Rouge ntihabuze umusamaritani ingeso nziza wamubonye akamuterura akamuheka byabayeho kenshi nakunze kwakira abantu benshi hano mu kiganiro agasaro kaburaga babonye abana barabaheka babatahanye Rwanda barabarera barabakuza ubu nabo turimo turabashakira ababyeyi kandi bakababona none mfasha kugira ngo umbwire umukobwa wawe Odile uko ameze yari mutoya ni w'umuzi kurusha abandi mumbwira uko abonaga cyane cyane umbwire nk'ikintu yaba yifiteho ku mubiri cyaba ikibibi se bwa bumanzi ntazi wowe wenyine uzi nk'umubyeyi akantu yaba yifiteho ku mubiri yakwiyumva akimenya cyangwa se n'uwaba yaramureze akavuga ati umwana koko mutora ni uko yari ameze ku mubyeyi wamuvuga ni ko ari
umwana wanjye rero wa Seodira yari umwana w'imibiri yombi yari umwana ufite uruhanga rurerure ufite imisatsi myinshi ubona ko yari buzagira imisatsi myinshi hanyuma yari umukobwa w'amaguru manini ikindi kimenyetso yari afite sinzi niba yacibuka yari afite munsi y'ibere ahantu ubona ko Imana yari igiye gushushanyiriza ibere munsi y'ibere sinibuka ngo ni iry'iburyo cyangwa ibumoso ariko ako kantu kasinye y'ibere ryari rigiye kuba munsi y'ibere rye nyirizina kari gahari ikindi namubuze yambaye ikanzu y'ubururu yo mu gitenge cya ubona ni ibara rya kontoni ariko iri mu gitenge harimo ibara ry'umweru rijya kuba igishyimbo kigitonore ibere ry'igishyimbo kigitonore kidatonoye n'iryo bara ryari riri mu gakanzu yari yambaye k'igitenge ikindi yari yikenyeje karanje k'umweru de ko nari musize arimo akikenyeza nk'umwana ari gukina n'ubwo buryo ikindi yari afite inkovu ku munwa ariko ntekereza ko yaba yarasibanganye aho yari yaraguye agasa nk'uwirumye wenda ntekereza sinzi niba iyo nkovu yaba igihari
none niba Odile Uwase ni umukobwa mwatandukanye mu kwezi kwa kabiri 1994 mukigera muri Congo muratandukana akiri muto yari igitambambuga niba kumva nyuma y'imyaka 30 mutari kumwe nk'umubyeyi ni iki ushaka kumubwira
icyo nabwira Uwase Odile namubwira ko twamukumbuye namubwira ko mukunda cyane kandi igihe cyose nk'urw'intimba nawe yabaye akiriho Imana yaramurinze yatumenyesha ndahari hari murumuna we twamwitaga Tantine ariko yakundaga kumwita Tine, n'uwamukurikiraga mugwanga mu ntege yamwitaga Tine. Hanyuma hari musaza we witwaga Tente, yajyaga yarazi kumuhamagara Tente, n'abavandimwe be bamubwira ngo barahari kandi baramukumbuye. Bifuza kongera kumubona. Yego, nanjye ndahari nka mama we. Imana yo mu ijuru niba yaramurinze isongere kuduhuza nawe amaso kuyanze.
Madame Esperance Mukakina, ni komera ndagukomeza kimwe n'abandi babyeyi. Ibi ni ibihe babikomeye kuri mwebwe ababyeyi mwabuze abana banyu, kugeza ubu mukaba mutazi aho baherereye, mutarabonye akanya ko kugira ngo mubavuge muruhutse umutima. Kandi Imana nibishaka ikoresheje kino kiganiro agasaro kaburaga kuko mubone ako gasaro kabahora ku mutima. Ndagushimiye cyane kuba warategereje kino gihe kugira ngo uze mu kiganiro. Ndagushima ubutwari wagize mu kugira ngo ubivuge neza byumvikane, kandi ubishyizemo urukundo rwa kibyeyi. Ngaho rero wakoze kuza mu kiganiro, nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane. Namwe Imana yo mwije baho mugisha kubw'umurimo mwisa mwahisemo gukora wo kugerageza guhumuriza ababyeyi nkatwe twahuye n'ikibazo nk'iki ngiki.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Turi mu Rwanda mu kwezi kwa kane umwaka w'1994. Umubyeyi wari ufite umwana w'uruhinja w'amezi atatu yaburiwe irengero. Uwo mwana Theogene Rukundo yarerewe kwa nyirakuru, amakuru azi nayo yahawe n'abantu batandukanye. Uwo mubyeyi witwaga Yuliana ntarindi izina rye tuzi, yaratuye muri Gishwati, afite umugabo witwa Munyankwiro Agusiti, akaba yari veterineri. Arashakishwa rero n'umwana we Rukundo. Rukundo atuye mu karere ka Nyabihu, umurenge wa Rurembo, akagari ka Rwaza, umudugudu wa Kamenyo ya kabiri. Amaze imyaka 30 ashaka mama we.
Nifuzaga ko mwamfasha mukamuzana mama wanjye. Tumaze imyaka 30 tutabonana, kugeza uyu munsi nkaba ntazi ngo ari hehe.
Iyo uvuze ngo mumaze imyaka 30 mutabonana, muherukana ryari?
Muherukana muri 1994. Twaje gutandukana ubwo Jenoside yabaga hano mu Rwanda. Ansigira famiye yo kwa papa, yanga ko na kicanwa nawe.
Muri 1994 wari ufite imyaka ingahe?
Njyewe nari mfite amezi atatu.
Ibi ngibi umbwira ninde wabikubwiye?
Nyogokuru na sogokuru babyara papa.
Bari batuye hehe?
Ubu ngubu batuye mu karere ka Nyabihu, umurenge ni Rurembo, akagari ni Akarwaza, umudugudu ni Kamenyo ya kabiri.
None se 1994 papa wawe na mama wawe bari batuye?
Bari batuye muri Gishwati. Ubu ngubu ndumva hasigaye hari ishyamba. Yego, hatewe ishyamba ubu ngubu.
Bakoraga mu iki? Papa wawe yakoraga iki?
Papa wanjye yari umuveterineri, avura inka.
Yavuraga inka zande? Muri Gishwati hari abantu benshi bafitemo inka, hari za leta, hari z'abantu baba bafitemo ibikingi. Yavuraga izande nimba barakubwiye?
Yavuraga inka iz'abaturage ku giti cyabo, ntabwo yavuraga iza leta.
Wawe izina rye ni irihe? Yitwaga nde?
Yitwaga Munyankwiro Auguste, bakundaga kumwita rya Gatonda.
Mama wawe we yitwa nde?
Izina rye nzi ni rimwe nakoze bambwira ko nabo izina bari bazi ari Yuriana, bakunda kumwita Yuriya.
Hanyuma 1994 Jenoside itangiye, mama wawe aragufata akujyana kwa sebukwe, arababwira ati uyu mwana nimumugumane genda agiye.
Byasabye ko ansigira papa we aragenda. Papa niwe washikanye kwa sogokuru. Ntiyabatekereza uko bigenze kubera ko na papa yaje gupfa muri 1998. Urumva nayo nkiri muto, ubwo nyine nakuze bambwira babimbwira uko nguko.
Ndagira ngo nongere nsobanukirwe neza, mirongo chenda na kane mama wawe ari kumwe na papa wawe. Jenoside iratangiye mama wawe agusigiye papa wawe, we aragiye. Yaragiye he?
We yumvaga ko ahunze kwera ko nyine yari marashakishwa ngo bamwice, aravuga ati nubunda kugira ngo banyicane n'uyu mwana wa musigara na ningira amahirwe nkarukuka tuzongera duhure nitudahura ngo nyine Imana izakora ibyayo. Nayo niyo magambo bambwiye ko yamubwiye.
Hanyuma papa wawe ari ku mugore we aragenda ataza aho agiye aragusigarana, ntago ndibasobanukirwa kuki atagumye mu rugo kugira ngo niba ari nabo bicanye nibahagera noneho amukingire amukize, kuki yamuretse akagenda yarazi ko agiye he? Ikibazo umaze gukura warakibajije?
Ntabwo nakibaje kubera ko abona ari buze kukibaza ari papa kandi ntabwo yarakiriho. Ntabwo nari buze kukibaza umukecuru n'umusaza kandi nabo nta makuru menshi babifiteho. Ibyo nagerageza kubabaza nasanga nabo nta kintu babiziho.
Ibyo ngibyo bagerageje kukuganiriza nk'umwana bakubwira ibyabaye, ukuramo iki wowe, niki wumvamo, wumva mama wawe yaba yaragiye agana he?
Ntabwo namenye ngo yagiye anyuze hehe kubera ko nta muntu undi nzi wari uhari ku buryo yama amakuru y'ibintu wenda byabaye icyo gihe cyangwa se wenda n'ukuntu bari babanye. Umukecuru n'umusaza nabo bari abantu b'icyo gihe, nta makuru arenze ayo ngayo naba mbafiteho.
Wigeze utekereza ku kunyarukirayo? N'ubwo bwose ubu hari ishyamba ariko abaturage bari baturiye mu Gishwati bazi umuveterineri wabavuriraga inka, bashobora kuduha amakuru bakadufasha kumenya uwo mudamu witwaga Yulia niba akiriho, bakatubwira aho yagiye, se ntiyabatabayatakinariho, ariko bakaduha amakuru kugira ngo dushobore kumenya umugore wa veterineri wavuraga inka zo mu Gishwati z'abaturage nk'uko bimbwira, kugira ngo tumenye uko byagenze. None nakubazaga, wigeze utekereza gusubira mu Gishwati ngo baze abaturage nimba hari amakuru baba bafite kuri mama wawe?
Nigeze kugira icyo gitekerezo, ariko hari umugabo umwe wari bumfashe mu iyo nzira yo kuba yangeza ahantu wabaga, nibura nkagira amakuru y'ibanze nangiriraho nshakisha ibijyanye na mama, ariko yaje gupfa mbere y'uko uwo munsi tuba twasezeranye wo kuzamfasha akaza akanjyana akahangeza ugera. Kuko Gishwati ni ngari sinamenya ngo bari bari muri Gishwati wenda igana ku karere ka Ngororero, sinamenya niba bari bari muri Gishwati igana ku karere ka Rutsiro cyangwa se Akanyabihu. Gishwati ni ngari njyewe ubwanjye wakuze nyuma yaho, sinamenya ngo bari bari mu kihe gice. Uwo mupapa rero yemeye kumfasha birangira yitabye Imana mbere y'uko bigerwaho.
Reka twizere ko hari abantu bari bwumve kino kiganiro agasoro kabura nkano ku bya Amerika bakamenya papa wawe ndetse na mama wawe bakaba bamuzi. Ariko muri kano kanya ngiye kugusaba kwisabira abantu bose bazi papa wawe bamumenye abo yavuriye inka, ubasaba icyo ushaka n'icyo wumva bagufasha babwire. Ubu ngubu hari abanyarwanda benshi bakumva muri kano kanya Rukundo, uwakugeza mu Gishwati aho papa wawe yakoreraga, tukabona abaturage bamuzi bamwibuka, n'icyo wababaza?
Ikintu nababaza kandi n'icyo nasaba umuntu urimo kunyumva wese, izi saha habaye hari amakuru arenze ayo afite yamfasha akayama, kuko yaba nkoreye igikorwa cy'ubutwari cyane, kandi icyo gikorwa yaba nkoreye cyamfasha gusobanukirwa ibyo uyu munsi ntasobanukiwe. Papa wanjye amazina ye ni Munyankwiro Auguste, bakundaga kumwita Ryagatonda, aho mama wanjye izina rye nzi ni rimwe ni Yuliana, barabihinaga bakamuhamagara Yuliya.
Niba mama wawe Yuliya akiriho, akaba yararukotse, akaba atarashoboye gusubiraho mu Gishwati, akaba atarashoboye kujya kureba kwa sebukwe, sinzi niba bari bamuzi, bari yararunguwe ku buryo buzwi, ni iki wumva ushaka kumubwira Rukundo?
Namubwira yakwihangana mu mpuhwe za kibyeyi nibura akanyereka nanjye nkabaho nzima mama wanjye ngo yasagate kuko uyu munsi sinzi ngo yasagate ibyo nyine birahagije kumubonaho nkamenya uwampaye ubuzima
ngaho rero tujene rukundo ukomeze utegereze uwizeye ndagushimira kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga amahoro y'Imana
nabane namwe kandi murakoze kudufasha mani barindi
ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga mu kwezi kwa karindwi umwaka w'1994 umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 23 witwaga Isaias Hitayezu yahunze u Rwanda yerekeje muri Congo anyura muri Central Africa nyuma ajya muri Cameroon yakomokaga muri komini ya Rusatira mu cyahoze ari prefecture ya Butare mushikiwe mukandekezi Domina yaje mu kiganiro agasaro kaburaga mushaka tuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kimisagara umudugudu wa Byimana
ndi gushakisha musaza wanjye witwa Hitayezu Isaie ahunze 94
yahunze ajya he
abamubonye bambwiye ko yahungiye mu gihugu cya Congo cyo gihe ari Isaie
hanyuma kuva icyo gihe cyose ntiyongeye kugaruka mu Rwanda
oya ntabwo yagarutse ntabwo namubonye
ahunge yajyanye nande
ntabwo nzi umuntu yajyanye nawe ariko iwacu kuko ari Butare hari ahantu nagiye banyiri ku muhungu nawe wari warahunze njya kumubaza amakuru ko yaba azi amakuru ye arambwira ngo amuheruka yarahungiye ntabwo agiye mu nkambi ngo yahungiye mbese mu giturage muri Congo hanyuma ngo ajya i Brazzaville ya Central Africa
none se yari afite imyaka ingahe muri 94
yari yaravutse muri 71
hanyuma se uwakubwiye ko yagiye muri Congo Brazzaville we yakubwiye ko yagezeyo ryari
ntabwo yambwiye umwaka ntabwo yambwiye igihe yarambwiye ati twari turi kumwe muri Congo arambuka ajya i Brazzaville atari ko andi makuru mfite nuko ngo icyo gihe yavuye i Brazzaville ajya muri Cameroon
ntabwo yakubwiye uwo bajyanye yari yararongoye yarakira ingaragu
wageze yambwiye ko ngo wageze aho ngaho muri Centre Afrika ngo yarafite umugore icyo gihe batasezeranye ngo babyare umwana umwe ahari ariko ubwo ngo yamusize aho ngaho muri Centre Afrika ngo ajya muri Cameroon
muri Centre Afrika cyangwa se muri Congo Brazzaville
ndumva yarambwiye muri Centre Afrika hari
ndumva umuntu waguhaye amakuru asa naho ayazi muri Cameroon yakubwiye umujyi yagiyemo yakubwiye niba yaragiye Douala yakubwiye niba yaragiye Yaounde yabera kubwiye
ahantu yaba yaragiye umujyi yambwiye yarambwiye ngo yagiye nyine gutyo muri Cameroon
ariko ubu yagiye wenyine uwo mugore bashakanye amusize muri Centre Afrika
yego
n'umwana
ngo umukobwa
mbese urambwira ko mwakomokaga ibutare mwakomokaga muri iyo komine
isatira
muri esiteri
yakato
naho serire yanyu yari iyihe
yari ya mahembe
papa wanyu yitwaga nde
yitwaga Rebakare Stefano
naho mama wanyu
yitwaga Mukabaziga Verediana
hari abandi bavandimwe mufite aho ngaho ihuye aho ngaho i Rusasira hari abo muhafite
kugeza ubu nta muntu uhari hari mukuru wanjye wari warasigaye ku isambu ari mukajya ahantu ku rusumo nta wundi muntu rero wasigaye
none uyu umusaza wawe ajya kugenda ahungira muri Zaire kugira ngo mutandukane byagenze gute kugira ngo ntubungire kumuciryera bya ntuwaho hantu mwatandukanye ni hehe
ngewe nari narashatse
yego
mba mu rugo rwanjye nyine urumva iwacu hari aho ngaho ibutare
yego
nyine narashatse umugabo wo ku Kibuye ubwo rero urumva ko intambara yarateye nyine gutyo abantu baratatana barahunga mpunga nturutse iyo ngiyo ku Kibuye nawe rero ahunga uko urumva ko amakuru nayo yamenye nyuma nyine kubera tutahunze turi kumwe
hashize imyaka myinshi hagiye gushira imyaka 30 iruzura uyu mwaka utandukanye na musaza wawe Isayashi Hitayezu ndahamya kutanamirukaga urumva ko wari warashatse ku Kibuye muri kano kanya niba kumva hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga niba kumva niki wumva ushaka kumubwira uha amakuru yo mu Rwanda mubwire rwose iki kuri ku mutima uyu ni wa mwanya wo kwandika ibaruwa y'urukundo ufite umunota umwe yandike
icyo namubwira ni uko mukumbuye kandi nkeneye kumenya amakuru ye niba usa naho yankurikiraga abandi bavandimwe nta n'umwe mbona gusa nifuzaga ko yaba ariho yambwira amakuru ye ko ariho tukaba twavugana
ndahamya yuko arimo twumva muri kano kanya ndasaba cyane ngo Imana ibe imuragiye ndasaba cyane kugira ngo azabe mu bantu bazafata iya mbere yihuta agahamagara hano ku kiganiro Agasaro Kaburaga kuri ya Amerika kugira ngo nshobore kubahuza bizanshimisha kugufata mu mugongo ukongera ukabona umuvandimwe ndagushimiye cyane Domina Mukandekezi kuwafashe kandi ukanyukaza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ntabwo twashoboye kuvugana mu cyumweru gishize naraguhamagaye ndakubura nawe ukampamagara ukambura ariko niko bigenda tugomba kubyihanganira icyangombwa nuko tubonana tukaganira mbifurije amahoro y'Imana
rwose murakoze Imana ibahe umugisha kandi rwose Imana izadufashe kugira ngo imirimo yanyu igihora itera imbere
urakoze cyane
Shaka gasaro kawe mukakabona
mazero
Shaka gasaro kawe mukakabona
wiki kintege
Shaka gasaro kawe mukakabona Shaka gasaro kawe mukakabona
Rwanda umwaka w'1998 umwana w'umukobwa witwa Clementine wikeza bakundaga kwita mwiza yavuye iwabo ajyana n'umuvugabutumwa yari afite imyaka 18 yigaga mu ishuri ry'inyagahanga ajyana n'umwarimu we Serutaro Serge kuva bajya mu giterane cyabereye i Rutare mu kwezi kwa karindwi n'abandi bana abo bana bose barimo Clementine wikeza bakigiyemo ntibagarutse. Nyina wa Clementine Wicheza ari mu kiganiro agasaro kaburaga yitwa Nyiramfikije Juliana, atuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata, bakaba bari batuye muri komine Butare umurenge wa Kigoma, ubu ni mu karere ka Gicumbi. Yaramaze imyaka igera kuri itatu ashaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga. Nshimishijwe no kukwakira.
Nene se nshimiye Imana.
Yego ndishimiye Imana.
Ntabwo uzi ko muri kiriya cyumweru kindi cyashize wari wambwiye ngo uzampamagara ari ku wa gatanu.
Yego
ndangije ndategereza nirirwa mpagaze ku musozi ntibyashobera. Ubu nari navuze ngo ndongera njye kwandikisha, nibyo umukecuru simbasha no kwandika.
Ariko rero naraguhamagaye umukecuru rwose ndakubura.
Yo ubwo ni ukubera mbaga ahantu hatagira rezo mani. Yo Mani shimwe kuba mpamagaye. Mani
naguhamagaye rwose inshuro eshatu ndakubura, ikiganiro kiratambuka.
Yes, ndakubura mani.
Nuko ndakubura
narabikeshereje ndanabikeka. Yo wari wambwiye kuri mpamagaye hagati ya saa sita na saa munani.
Yego narabikoze rero.
Ahantu rero hari rezo ndagenda njya kuhahagarara.
Nibyo
ndahicara saa kumi n'imwe ziragera. Yo
urambabarira ariko rero narabikoze rwose burya.
Oya rwose ahubwo nanjye umbabare none se ko namarezo rwose yahoraga nyifashe mu ntoki.
Niyo mpamvu nagushyize muri iki cyumweru kugira ngo nzaguhamagare. Ndabikoze rero kugira ngo tuganire umbwire makuru y'umwana wawe. Wambwiraga yuko ari umwana mwatandukanye ko hashize imyaka igera kuri nimba nibuka neza nka 26 mutandukanye.
Yagiye bagiye 98
bagiye 98 ngo bagiye bajya hehe? Uwo mwana ninde yagiye ate yavuye mu rugo ajya hehe?
Uwo mwana wanjye yitwaga Uwicyeza Clementine.
Yego
bigaga ku ishuri rya Nyagahanga muri Esha. None hari mu kwezi kwa karindwi rero bari kwa kundi baba barangije ibizame, kwa kundi baba barangije ibizame bategereje amanota. Uwabigishaga nyine aza yari umuntu ngo uvuga ubusumwa nyine babarokoshe. Bari na benshi atangira ngo nyine bavana ku ishuri muri icyo cyumweru cya shomaje bagenda ngo bavuga ubutumwa baje aho bageze basenga bagira bate. Yewe n'iwacu barahageze ariko bahaguruka iwacu aho ngaho i Rutare ku wa kane kuko niho hari intuye i Rutare.
Yego
bavuga ngo kuwa gatanu barajya kuzana biruta. Bageze ahantu hagati mu giterane i Rutare uwo mugabo uwo muntu uza wabo uwo mwarimu wabakacamo kabiri aravuga ngo bamwe nibacibyumva ngo abandi nibabone aho ngaho ngo bazahuganya agahanga.
Ariko mbere y'uko ukomeza uwo mwarimu wabo uwo muvugabutumwa yitwa nde? Ndagira ngo
tumenye. Yari umwarimu kuri iryo shuri.
Uwo mwarimu yitwa nde? Ndagira ngo abumve agasaro kaburaga muri kano kanya bumva ijwi rya Amerika iryo zina ryo.
Uwo mwarimu yitwa Serutaro Serije uvu yavukaga muri Shinyami mu cyahoze ari komine Shinyami ahantu bita Ruvuni.
Ntabwo ntimukimubona ntimuzaho aherereye?
Ntabwo tuzi nyine mu kugenda baragiye hashize nk'ibyumweru nka bitatu nibwo pasiteri watwigishaga yavuze ngo bari abantu ngo nabango n'imyuka mibi yabakoreshaga ngo ntabwo ngo ntabwo bavugaga ubutumwa ngo buriya ngo bariya ngo n'abadayimoni babakoreshaga. Ubwo natangiye ubwo mpita nkurikira ndagenda ngera ibyumva ndabaza reka data bibaho ngaho ngeze hongera no ku ijwi rya Amerika rigikora ku iposita. Ndagenda ntanga itangazo bibaho buke bakajya banyohereza ibitabo biturutse Burayi sinzi gusoma by'ibifaransa.
Nyuma gato ya mukecuru ubanza umbwire uwo muntu avugaga ko abo bantu bakoreshwaga n'amadayimoni aho ngaho izo za Rutare mwari mutuye, hari abantu bari bafite ububasha bwo kurwanya amadayimoni ngo twibwire yuko ari bo babazwa?
Ubwo yarabivugaga ngo bariya ngo si ubutumwa bavuga ngo ni dayimoni zibakoresha, abivuga ariko baragiye
ku buryo utekereza ko ashobora kuba ariho baherereye.
Ubwo nyuma y'aho ikintu cyatumye nkomeza nanone icyo gihe narashakishije ngeze aho ndashoberwa ndasekeka. nibwo habonetse umwe akajya avugira kuri akajya hamagara bene wabo tuza kubimenya tukajya tumuhamagara tukamuhendahenda uwitwa Sheshire Ndahayo bajyanye bagiye ari benshi akajya hamagara na ese dufata nomero ye nani nkajya muhamagara tukaza she muri sheshe akavuga ngo bari Uganda ngo kafashe uri kumwe n'abandi bana ngo reka ngo ntabwo azi aho bari ariko ngo arazashashisha bugende navuga nti niba barapfuye watubwiye natwe tukabimenya ariko ngo yango ngo ntabwo ngo ntisimbizi ngo nange ndashakisha mbese ukumva ni ibintu ari mu guhisha tushyende mubwira nese wazarishe nkaza Uganda noneho yenda nkakubwira tukagira ngo reka nta muntu nta bantu tujya tubonana nabo none se murihe aho hantu muri hari iki nyoberwa ibyo ari byo nabaza na bene babo bati natwe niko atubwira bukeye ndetse inomero aza kuyikuraho bibiri na cumi yayikuyeho noneho nkajya ngira agahinda nkavuga se uwo muntu wavugaga bagiye ari benshi hari uwo Sheshire Ndahayo hari uwitwa Gasafari Celestini nabo nawe yavukaga aho ngaho i Rutare mu murenge wa Kigoma n'undi witwa Uwahezi Burandina nawe yavukaga Rutare ku mujyi n'ubundi witwaga Esunganyi nawe yavukaga muri Komine Murambi abo ni abonzi na Serutaro rero Serije yari umuporofeseri wabo uko yagendana nabo urabona intambara nibwo yayikirangira mbura ahantu njya kubaza n'ubujishi nabwo bukivangamo abandi nababwira sheko mutamfasha ngo dushakishe bakambwira ngo reka ngubwa abantu barapfuye ngo ubwo ntibariwe aho wavugiye rero bibiri na cumi ndavuga ntese koko uwo muntu uko yavugaga kandi naramukurikiranye neza na neza namubaza n'abantu babo nawe akabambaza kumva koko niwe abo bantu byaje kugenda bitu wenda ntibaba bariho umuntu aza kumbwira agasharo kabura ngo ubu nkushaka igihe kirekire gikomeye cyane guhera kuri isi kuri ka iba ari Kanyenzira iba shitani shirasi
yes shitani shirasi Kanyenzira
Kanyenzira
hashize imyaka itatu
ye narababaye nararize nagize aba barya bose bahita yewe n'uyu munsi nakumvise saa kumi n'ebyiri
nibyo
icyo kiganiro nacyumvise akaba ariho mba nkashaka tace nkayibura bakumbwira ngo ni ngombwa umuntu avugira kuri tace yewe nacishije kuri no
kubanyamakuru banyu kuri tace abakubwiye barakubeshya simvugira kuri tace
ubwo nagombye kujya kuyigura
nibyo barakubeshya mujye mpamagara kuri nimero mbaha iyo ndangije ikiganiro niyo yonyine
nagombye kujya kuyigura ni ukuri ndangije nawe igihe cya sitarisha ntanga amatangazo nimaze gushobera nyine nko nkwandikira ku gasharo kaburaga nimaze kunshobera batubati mu izo telefone ntabwo zigikora
mujye munyandikira mbihamagarire by'abantu bababeshya ngo bazabangizaho ntimukabyemere abasaba amafaranga bababwira ngo bazabangizaho ntimukabyemere niyo cyaba igihumbi kimwe ntimukagitange hari abanyandikira bambwira ngo bafite ababyeyi abakecuru mu Bugesera barimo bakorera babahaye sinzi ikintu baba babahaye kugira ngo
babahaye naje gutekereza ndavuga nti kubera icyo gihe twavuganye nkakubwira nti bagiye ngo kuba ibivuga butumwa navuga nti yenda yarabigaye yararyanze yarabyihoreye
oya nta kintu nta na rimwe ngaya impuruza y'umubyeyi umubyeyi unganye yashaka umwana we ndamwakira
yes, uwo
we wese nicyo mbereyeho nta waba
umushakiragiye
yasohotse wa wagiye guhaha mutumye kuvoma cyangwa se wamugutwaye ndatekereza uyu mugabo ukunda kumpamagara kenshi wabuze umwana w'94 uzi ko yagiye ari kumwe na batayo ntibuke yariyo na nimero ntazi yariyo ariko utuye hafi y'imageragere kimwe n'abandi benshi mwese mpamagara mumbwira ibibazo by'abana banyu ndabumva nkabaha umwanya muri kino kiganiro cyanyu ijwi rya Amerika ni
ryari ko uyu muntu atahanze mu byeyi we ko uyu muntu atahanze nta shyirahinda
ngo yahumura ukomeye mu byeyi
ngo ugomba kurekera ariko byarananiye ngeza ndavuga ati amashyirwe ya nyuma ariko gasharo kaburaga reka mbishoreye imana yo mu ijuru kuko ikora ibitangaza baza kuvuga ngo bayitere ingori mu kugurisha amatashi ubwo sinzi ukuntu nabigenjeje nyine ndagenda njya kuyigura yewe sinzi no kuyikoresha n'ubu ni nk'ubuntu ngiriwe nuko ndavuga ntihave njye kuyigura 2021 ndagenda ndabitanga ndayigura imaze nzari tange nzumva uko byinjye
bose barakubeshye mubyeyi ntago ugomba kugura tache kugira ngo ubone ijwi rya Amerika ikintu ukora ni kimwe gusa uraduhamagara uko twandikira utwandikira kwinyo nabahaye ukatubwira uti
ariko kuba mvuganye nawe ni ukuri Imana igira neza irakomeye n'Imana
amen
yo ubwo nabirebye gusha rwose ndavuga nti yo wezi ntarongera arampamagaye ubu nari nabigambire ko ejo nzongera nkajya gushaka uko nandikisha nkongera nkandikisha
oya rwose ntimugatanga amafaranga yanyu ngo murandikisha ngo mu
Ntageze naho njya nguhamagara ku giti cyawe nkaguhamagara nkaguhamagaza ziriya nomero
birutwa nuko wanyihamagarira mukecu birutwa nuko wanyihamagarira aho kugira ngo utanga bugafaranga wari ukeneye ko kugira ngo ugaburire abantu ko kugira ngo niba uri umworozi
nta n'abana mfite nta n'abana mbana nabo wone wari uwanyuma urumva agira mfite 18 afite 43
komere Mukecu ndifuza kongera gutanga iyi nimero kugira ngo ababyeyi nkawe benshi bifuza kuvugana n'ijwi rya Amerika mumenye nimero muzajya mwandikira mukaduhamagara tukabatabara ntabwo mugomba gutanga amafaranga yanyu radio ijwi rya Amerika ntabwo rikeneye amafaranga yanyu radio ijwi rya Amerika ni radio yanyu ni radio ya Amerika
kabizi ndayikurikira cyane ndayikurikira cyane
ari radio ya YouTube ntabwo ari radio ishaka abayireba
cyangwa radio yaje kubisha imbabare
ntabwo twaje kurusha imbabare twaje guhoza imbabare twebwe rero umuntu udusanze turamwakira ntabwo duca amafaranga n'uzaguca amafaranga akubwira ko azakugeza kuri rya Amerika uzamenye ko akubeshya uzamubwira uti nshimiye Imana nzamugeraho ntacyo
ni iyo aje kukwandikira akubwira ati nicyo cyanzanye atese ndandikira ubusa
oya abo ngabo ntimukabemerere ntimukabemerere muzajye munyihamagara dore nimero muzajye muhamagaraho nimuyandike mwese aho muri hose ku migabane yose y'isi cyane cyane abari mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari mushaka kuza
iriya nimero ho utanga itangirwa na 00 umuntu ayiguhamagara kukitaba
nditaba rwose ni 00 1 202
yayifite ntubirandise n'ubu urampamagaye ihitiza
ehe 7 1 0 iyo nimero
ngomba kuvugaho
kugira ngo tuganire mbaho umwanya mumbwire ikibazo cyanyu tukiganire dufatanye n'abantu benshi bumva ijwi rya Amerika ni miliyoni nyinshi kandi abafite urukundo babiteguye kubafata nk'abantu baherereye ni benshi
nanjye nzaguhembera urwo rukundo nzaguhemba ijuru kuko iby'iyisi ibyo ntacyo
ibyigisi
nanyuze
tuzabisiga ntabwo tuzabijyana
ntabwo
byiza
kuko warakoze
amen namwe Imana ibumva amasengesho yanyu iyumve turi hano dushaka umwana wawe Clementine uwikeza wavuye mu rugo muri 98 ajyanywe n'umuvuga
buto yarafite n'izina bakunda kumwita yitwa Gukeza Clementine bakakunda kumwita mwiza
bamwitaga mwiza mwiza rero
niba ukunda kiriho cya Clementine aryo n'ubikeza benshi ntibari banayazi izina ryo twese twakimenyereye ni mwiza
yego urakoze cyane mubyeyi
noneho rero icyo gihe yajyanye n'abagiye gutyo bajyana n'umuporofeseri nanu umva nta kintu ntabashije kuko ndakubwira ko utoshe ko kiri hari i Kigali nagiyeyo
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona wicike intege shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona
iki kiganiro agasaro kaburaga kiribanda ku bantu babuze mu mwaka w'1994 turi muri komine Bwakira muri territoire ya Nyabiranga hahoze ari prefecture ya Kibuye ubu uhitwa Karungi. Abana babiri barahunganye, ababyeyi babo bari bamaze kwicwa mu kwezi kwa 1994. Abo bana niyo twagira Noheli na Jeannette Tuyisenge. Mu myaka 30 ishize Tuyisenge Jeannette yakomeje gutekereza ko musaza we akiriho, ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga. Atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, akagari ka Kimo, umudugudu wa Kiyovu.
Nishakije umuvandimwe wanjye twabuze, twabonye muri Jenoside, twari turi kumwe, hanyuma tuza gutandukana kuko sinamenye aho yanyuze. Nanjye ntabwo twigeze tumenya aho twanyuze, twatatanye.
Mwatandukaniye he?
Twatandukanye turi ku Kibuye hahoze ari muri Bwakira, ariko ngo ni muri Karongi.
Aho si Bwakira mwahageze muturutse hehe? Niho mwakomokaga?
Ni hariho wacu.
Seriteri yari iyihe?
Nyabiranga.
Seriteri yari Nyabiranga. Hanyuma byagenze gute kugira ngo mutandukane? Mwaratewe, mwagabweho igitero, byagenze gute mbwira?
Ni muri Jenoside ababyeyi bacu bari bamaze gupfa.
Komera.
Kuko papa wacu tubyara yari amaze gupfa turi kumwe.
Ihangane.
Hanyuma tugenda duhunga. Ngiye duhunga ngewe nari muto kuri we, nari mfite imyaka 4. Yari afite imyaka 7 gushya 8 gushya atarawugeza. Niwe wari mukuru turi kumwe.
Yitwa nde?
Yitwaga ubundi bamwibaga amazeko, ubundi yitwaga Noheli. Niwe twagira Noheli. Yitwaga niwe twagira Noheli.
Banumva kuwo dushaka. Imana nibimukomeza akiriho igihe cyose tutaramushyingura, tuba tukimufite umutima twizera yuko akiriho. Reka tujye tumwica izina afite, tumwite rero amazina ye. Urakoze.
Yego, murakoze. Yitwaga niwe twagira Noheli, ariko bajyaga bamuhimbaga Muzehe kuko ari agasirino kiwe. Njye ni nako nari nzi cyane kuko nari umwana kuri we. Duhunga uko nguko, kuko papa bamaze kumwica ubwo nyine niwe wari mukobwa yari anshoreye. Tugendana n'abandi, njye nibuka ko twaje kugira mu bantu benshi, ariko sinzi ubwo nyine ntabwo twongeye guhura. Tumaze gutandukana arafashe uburyo bamufashe usanzwe barangira. Ubwo nyuma mu 2002 ngenzi kubona umuryango wanjye mvukamo, we twasaga abanyenda nkuko ngo wenda yarapfuye. Ariko mu kwezi kwashije twaje guhura n'umuntu aravuga ngo mu 1995 ndaba uwo witwaga Noheli. Witwa Noheli. Ngo bamuzanye bamushakisha umuryango we ngo bamubuze ngo bamusubizayo.
Ni bande bamuzanye?
Umuntu witugeze ubwo nawe atazi niba ari umuntu ku giti cye cyangwa niba ari imiryango ishakisha abantu. Ubwo niho twahise tuva ngo reka tumushakishe, yenda byumvikane ko wenda akiriho, twizeye ko akiriho muri make.
Bavuze ko bamuzanye muri Bwakira cyangwa
bamuzanye? Yego, muri Bwakira. Hari iwawe nyine?
Yego.
Jenoside ikimara kuba ntabwo njye gusubirayo. Twese turi n'aha i Kigali, niyo mpamvu bamuzanye bakabura umuntu umufata hayo ngira ngo ni mukuru dufite.
Hanyuma uwababwiye yuko bamuzanye bakabura umuntu umufata muri 1995 yabibabwiye vuba cyangwa se yabibabwiye kera? Yabibabwiye vuba amaze kumva ko ari ikiganiro cyitwa agasaro kaburaga gishakisha abantu, ati wasanga byanakorwaga ku ijwi ry'Amerika kera, hashakishwa abantu babuze ababu, ariko nanone kubera ubufatanye n'iyo miryango nka CICR hakabaho kugira ngo hahanahanwe amakuru ababuze abo bashobora kubabona birumvikana yuko wakugira inama yagize neza ariko urambwira amakuru uyu musaza wawe Noheli wari ufite imyaka 7 muri 94 wowe wari ufite 4 amazina ya papa wawe na kugendera papa wawe nayahe
yitwa Pasakindi Samson
naho mama wawe
yitwa Mukandori Josephine
ndabikubaza kubera ko umusaza wawe yari afite imyaka 7 ni ukuvuga ko yari azi kuvuga waba waramufashe akamurera yamubajije amazina y'ababyeyi be ibe yaramubwiye kubera ko yari mukuru umwana imyaka 7 abaze ababyeyi be bagize mu wa kabiri wa primaire nko kubivuga akaba iyo bamubajije amazina ababyeyi be abagomba kumenya kuyavuga akaba yarababwiraga yuko papa witwa Sakindi Samson na nyina kitwa Josephine Mukandori muri kano kanya Tuyisenge Jeannette hashize imyaka hafi 30 mu mezi abiri turaba tugeze ku myaka 30 utandukanye na musaza wawe na n'ubu utazaho aherereye mwatandukanye muri icyo kivunge murahunga hano n'abajya hariya ntaguze irengero rye ariko urakizera yuko akiriho n'impamvu iri hano mu kiganiro agasoro kaburaga umushakisha niba muri kano kanya Noheli niyo twagira akumva niki ushaka kumubwira
icyifuzo ushaka kumubwira ni uko twebwe umuryango we turamushaka cyane turamukeneye kumubona
ikintu mwibukiraho niki cyane niki kimukwibutsa ni ibiki mwakundaga gukina iyo umutekereza buri munsi niki gikomeye umwibukiraho ukavuga uti niyo ugenda mu nzira ukabona umuntu ukavuga uti uriya ni nka musaza wanjye niki umwibukiraho
njyewe ntabwo muzi neza uwo ni umukuru wanjye niwe ujya umbwira ati twakundaga gukina cyane twararwanaga
yego
twamara kurwana hajya umuntu uza kudukiza tukamutera niwe tukamukubita
birumvikana burya buravuga ngo iyo abavandimwe bavumbitse akarenge ukura mwakawe urawumva n'urawuzi urawumva ariko ubungubu muhuriye mu nzira wamumenya yarakuze yarafite amasoso yarafite iminwa yafite amaso manini
kuko papa yarafite amaso manini ndanumva ko ndeba bisa nawe ariko njye ntabwo munsi neza kuko gusa yari inzobe
wowe ashobora kuba kwibuka kubera ko yari mukuru kuri wowe wowe arakwibuka mbwira nk'ikintu yaba yibuka nkunda kubaza kenshi abantu hari utuntu abana b'abakobwa n'abahungu baba bafite tubaranga yaba ayo masoso hari ibyo twita mu kinyarwanda utuntu tutumanzi hari ibyo twita ikibibi hari ikintu kiba kiranga umuntu ku buryo wavuga uti kano kantu ndagafite kandi umusaza wanjye niwe wenyine ukazi nimubwira ko agafite aha n'aha azamenya yuko ari jyewe niki wabwira musaza wawe ukavuga uti rwose Noheli niba uri munyumva wibuke yuko mfite imisatsi y'irende wibuke yuko niki wamubwira ashobora kuba akuziho
njyewe rero si igishamba ryanyuma yambwiye muri jenoside
yego
nuko gusa yambwiye ko aho ndi bujye hose nari bupfe kuko papa wanjye bamwishe yaba ati nta mukunzi ko papa we bamwishe niba bahita bakwica nka papa ngendera muri iyo sensi avuga ngo papa ndamubuze kuko niko yambwiye ibindi ntabwo ngiye gukazi ko yamwishe
ibyo birahagije ubwo rukundo yari agufitiye kandi yari umuhungu uzi kureba kure iyo nama yakugiriye ni inama nziza iruta izindi
yaramfashije kundinda kuko wenda nanjye nari kuko yaramfashije kuko n'umuntu wese twahuraga nabwo ni papa ndahuze na ndi kumwe nawe
naramuka yumvise kino kiganiro ntashiti ntagushidikanya azamenya yuko ari wowe mushiki we Kristenge Janet umushaka mukanya na kubazaga ngo niba akumva urashaka kumbwira iki wakimbwiye muri kano kanya nyemerere ngushimire Janet kuba warafashe kino gihe cyo kwiyumva ko utagomba kutereza iyo umusaza wanjye ashobora kuba akiriho cyane cyane uhereye kuri ayo makuru wahawe avuga yuko bamuzaniye mu rugo bwa kiza bagushakiye umuryango bakawubura kubera ko mutari mukihari mwagiye mutumwa yaraje kuba aho ngaho i Kigali bivuge yuko musaza wawe ari aho ngaho mu Rwanda niba se no mu Rwanda ni mu gihugu kimwe cy'amahanga aho tuzamusanga kandi turamusaba kutubwira vuba aho aherereye kugira ngo tubahuze nda usaba cyane n'abandi bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya kugira ngo muhege niyo twagira tumuhe ibyishimo amaze imyaka 30 adafite kimwe na Tuyisenge Janet n'umuryango wanyu mwese nawe rero mugushimire Janet ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana agasaro kaburaga ntano kirangiriye mbashimiye kwa mwaduteza amatwi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mundatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 7 4 3 4 6 nongera imisubiremo 001 2 7 4 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste ishimiye Imana.
bavugana kwijwi ya America agasaro